Yeah, wanabweka wangeta. Shout out kwa mahaters, cause
menifanya niwe famous. Shout out kwa wambea mnaosikia mpaka silence. Shout out kwa washikaji zangu flani wenye jealous. Bila nye nisinge kuwa na sira na hizi ela. Nikitaka siachi, nikipenda tu na jisachi. Nangara tu mafasachi na mchana kuku kwa lunch. Ukinipa namba simuache, kitaka kavu sitaki. Natoka nduki sibaki sababu kimu sitaki. 24-7 wez ni kutu sober. Pisto kila mpuko mini switch soldier. Pop kila kitu losi pop order. Whiskey juicy whiskey kisha giza soda. Toto kani mkali mina mvuta closer. Wasifanyi kosa pale kwenye sofa. Na mpovadosa like I'm supposed to. Jinsi nabu mkocha apa moja moja. Smoke it amazing, crazy, stupid. Nataka scoopy vua kwanza shh. Mina ongeza bia kana ongeza gear. Njoo gonge chia na kupenda pia. Macho kwenye pesa, macho kwenye dough. Glasi weka chini tuende dance flow. Shuka paka chini mama let's roll. Usiku moja klabu nne let's go.
Hey baby na merula. And I wanna take you back to school.
Take you back.
Hey baby na merula. And I wanna take you back to school. Show you how we party. Show you how we party. How we party all night. Show you how we party. Show you how we party. How we party all night. Hey baby na merula. And I wanna take you back to school.
Take you back to school.
Yeah, baby, now me rula. And I wanna take you back to school.
Take you back to school.
Show you how we party. Show you how we party. How we party all night. Show you how we party. Show you how we party. How we party all night. Yeah, baby, now me rula.
Everybody like a snake. Mama, unapocheki, cheki snake and miss. Mama, shuka paka chini then. Inama, onyeche kwa nino na kweta miss. Drama. Shori ya mekona weni fala. Ndo mana kwenye Instagram, Twitter ya kufala. Ana namba za kwa jai kukukala. Dele na kugono na kasiza ya kuhala. Ha, mina cheka na kweli mchizu
bongo mezuma.
Mita yari nmecha kuwa superstar. Sio super da, super bongo mpaka Zanzibar. Wanataka kuona jinsi na voka. Jinsi na zova, pambakali jinsi na vanga. Wanadata kuona mtoto wakita. Jinsi na vopa, panchi na zotupa nibala.
Yeah, baby, na merula. And I wanna take you back to school.
Take you back, take you back.
Yeah, baby, na merula. And I wanna take you back to school.
Take you
back. Show you how we party. Show you how we party. How we party all night. Show you how we party. Show you how we party. How we party all night. Yeah, baby, na merula. And I wanna take you back to school.
Take you back to school.
Yeah, baby, na merula. And I wanna take you back to school.
Take you back to school.
Show you how we party. Show you how we party. How we party all night. Show you how we party. Show you how we party. How we party all night. Yeah, baby, na merula.
Yeah. D-Y-C-U-N with my men. Ray Blunt. Ray Blunt. You know how we did that. My new and Rizzo. My city's in the house. Yeah.